mawazo kidogo we mbaya. Kifo ni changamoto, siwa bajaji levo za mikoko we haya. Umeni changanya, changanya, nini ambacho nda kudanganya, danganya mwaya. Nina kusakanya, sakanya, moyo wangu meutawanya kilo mbaya. Umeni pakisha ya mapenzi, kusonga siwezi, baro na chechema. Umeni pakisha wa mapenzi, kuwaza siwezi, sina la kusema. Chechema, 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 chechema. Penzi lako changamoto, chechema, chechema. Chechema, chechema. Usijifanya kalia, ile ni kipendacho baby kanibania. Onekana kama choki, sija msilia. Ikeshi ya njiani, watu wakanitania.
Nipenda na nanizingua na isi kama vile ananichit. Vile ananambia iko na mimi na anajichetua na isi kama vile atanishit. Naizu swaga kamodo mtoto na mpenda. Nikiwa nae bila mkoko popote na kwenda. Analeta mbanga, boranga ni drive kitanga. Mana kwa kensha jenga kibanda. So fresh, so poa, so mwaki mukile. Vile ananendesha moyo wangu na kwenda shigile. Geto na liona kajesh na pigia gwarile. Ana nipanja anafanya nile nisishibe.
Chechema, chechema,
penzi lako changamoto.
Chechema, chechema,
na nendeshe le kitoto.
Chechema, chechema,
ay, 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 ay.
Chechema, chechema,
ay, 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 ay.
Sijifanya kalia, ile ni kipendacho baby kanibania. Onekana kama choki, sijamsilia. Ikeshi ya njiani, watu kanitania.